Chele gonke nga wena wahlulu thando lwami nginikele lonke thando lwakho wena wahlulu thando lwami ngoba wena uthandiwe lapha futhi kimi ukhethiwe lapha thatha nalo thando lwami lwami lonke Ngoba wena uthandiwe la futhi kimi uphuthiwe la Thatha nalo uthando lwami lwami lonke Ungibona ndihlale ndincumile ndihlale ngicinga ngawe ngihlale ngijabulile ukuba wesithando sami Ungibona ndihlale ndincumile ndihlale ngicinga ngawe ngihlale ngijabulile ukuba wesithando sami Ngoba wena uthandiwe la futhi kimi ukhethiwe la Thatha nalo uthando lwami lwami lonke Ngoba wena uthandiwe lapha futhi kimi ukhethiwe la Thatha nalo uthando lwami lwami lonke
Shono enkabo Ayintoni yamanzi thina sohlukaniswa ukufa asikhohle into zomhlaba mntana nomuntu akukholuli okwami okwakho uthando yebona maphupha bamba inhliziyo yami sithize sonke okwamajuba lapho engiphuma khona bathishelwa ngamanga cha nyaphika ntombi iqoma ngamanga khohlwa shen lophele ekuseni makwela amanga liphila ngaphaka inhliziyo yami kuwinamandla mntana nomuntu buhle bomhlaba buzwa ku igawulo esizweni leyo nduku enhle ibonwa ku siphalaphala ilanga liphuma libukwa ku ingqondo ingalahle inhliziyo
Ngoba wena uthandiwe la futhi kimi ukhethiwe la Thatha nalo uthando lwami lwami lonke Ngoba wena uthandiwe la futhi kimi ukhethiwe la Thatha nalo uthando lwami lwami lonke Ungibona ndihlale ndincumile ndihlale ngicinga ngawe ngihlale ngijabulile ngoba wesithando sami Ngibona ndihlale ndincumile ndihlale ngicinga ngawe ngihlale ngijabulile ukuba wesithando sami Ngoba wena uthandiwe la futhi kimi ukhethiwe la Thatha nalo uthando lwami lwami lonke Ngoba wena uthandiwe la futhi kimi ukhethiwe la Thatha nalo uthando lwami Amloke sekukaningi ngihambe ndimayothatha kodwa angizange ngambona ofana nawe kuwo wena uyazobana ushaya ngaphakathi ngivele ngizule mama tseke mangona wena kuwa wena uthandiwe la futhi kimi ukhethiwe la thatha nalo uthando lwami Thatha nalo uthando lwami lwami lonke Ngoba wena uthandiwe la futhi kimi ukhethiwe la Thatha nalo uthando lwami lwami lonke Ungibona ndihlale ndincumile ndihlale ngicinga ngawe ngihlale ngijabulile ngoba wesithando sami Ungibona ndihlale ndincumile Ngihlale ngicinga ngawe Ngihlale ngijabulile ukuba wesithando sami Ngoba wena uthandiwe la Futhi kimi ukhethiwe la Thatha nalo uthando lwami lonke Ngoba wena uthandiwe la Futhi kimi ukhethiwe la Thatha nalo uthando lwami lonke